Classic music.
Yo. Izi code ni za Juma Kazi. Kiwalani dream big chapa kazi.
Chapa kazi.
We go harder. Sugeza machis kwenye game. Vita kila sehemu. Sunday 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mbiye maze ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza jani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day. Mbiye maze ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza jani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day. Kaya sims ama cheese katafute dili. Chakulala usingizi wakitajili. Jay kazi amsha kiwalan. Mbiye machizo suze muda maskani. Maisha safari, ishi kama ujali. Hakuna maswali, hatuna habari. Pata na kukosa matokeo na kubali. Ila sito choka kutafuta na kusali. Kuna wakati akili na kwenda mbali. Kuna wakati na kesha hata silali. Jua kali, napoteza mwelekeo. Sipokuwa hodari, utapepeka kipepeo. Niko kona sashi changa ka video. Inshallah, inshallah, bila mbio mbele simba kitoweo. Kamba ni kutambie, himba ni kuimbie. Duniani mchawi, maisha mpe chako kulindie. Mjinga usifie, vivu simpikie. Umivu yasikie, yasikie. Mto kwa disie kama dis. I'm the motherfucker nigga kwenye vita no retreat.
Na wana wana ni yache.
Mbiye maze
mbago tunafanya.
Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza jani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day. Mbiye maze
mbago tunafanya.
Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza jani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day.
Inuka koma gangama wana ume. Ilu pishane na jani masukazo jitume. Maisha uya sukume. Ilu kafa we. Pigiana dele kwa jasho nani ya kulete. Jana saka pay pata never say. Kuna watu wamekosa mepoteza we. Napofikiri dunia na isu zito wakago. Nana nitazame mina sura ya nyago. Kila nipika majungu ni apukane na miayo. Pendi nendelea naonekana kashaho. Japo sawo wana kaba don't go wrong. Bili kufuaru gani get life goes on. Agabi mwaso when I touch my head. Na zaidi sluts up napo push my head. Nenda deep maisha step yan 1-2. Never slept zipa gap by 1-1-2. Usi Disney to Disney the peace kama. One love is it move it ama. Biga diri ujikatae usizu bai kama. Eli mwakta hena sai tu ya zara kama.
Mbiye maze
mbago tunafanya.
Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza jani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day. Mbiye maze
mbago tunafanya.
Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza jani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day.
Kama chosi kwenye shavu na vo-touch kama jide tone. Pada panda on my phone, best ringtone. 20 from the street, na hustle tangu kids born. Asidi kuwa strong, tangu da fell east. Majukumu kichwani, ni kama na area. Na homa ya thiki zaidi ya hii. Haijalishi who's next, but who's best. Mashikaji wana snitch, siwe kesi. Tuna roll ya pesi, kama chonga jenezi. Weka mikono chini ila mpunga juu ya mezi. Inend around kama kiuno cha stipa. Kwenye machozi ya shida, fedha ndo inageuka wipe. Kwenye pesa kuno siri, siri, siri. Na kupata inabili. Uwe real, real, so my name for this. I ain't no snitches, no easy baby to be the Ambo GC. Keep it real.
Mbiye maze
mbago tunafanya.
Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza jani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day. Mbiye maze
mbago tunafanya.
Ata stelewe ya se.
Zani mina kaza na sambaza jani kali sasa tutafanya.
Tuna hustle every day.
Kama kili mesha ruka, ubongo mesha ruka. Kitagi mesha ruka. Sasa tunafanyaje? Tunafanyaje? Kama kili mesha ruka, ubongo mesha ruka. Kitagi mesha ruka. Sasa tunafanyaje?